bole inkundleli sokhumana nibathi hi ninginikeza ama likes akuthi vani bole inkundleli sokhumana nibathi hi ninginikeza ama likes.